Bizashira amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira reka mvuge ibyo bankoreye umwami mwiza uhoraho yamamaze mu mahanga yose mushimira ibyo wankoreye reka mvuge ibyo wankoreye umwami mwiza uhoraho yamamaze mu mahanga yose mushimira ibyo wankoreye bizashira bizashira amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira uri ingabo ija inkingira mubindwanya muri yisimbamo uri igicucu mu zuba ryinshi kwishamo kagira amahoro mu mwijima mbere y'ukwezi umurikira kugira ntayoba mugira neza nzakunambaho uri umugabo uruta abandi bagabo uri ingabo mubindwanya muri yisimbamo uri igicucu mu zuba ryinshi kwishamo kagira amahoro mu mwijima mbere y'ukwezi kumurikira kugira ntayoba mugira neza nzakunambaho uri umugabo uruta abandi bagabo bizashira bizashira amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira iyo uvuze ntiwivuguruza iyo ukinze nta n'uwakingura kuko uri Imana inyangamugayo barakubonye mu bakurambere werekanye imbaraga zawe na n'uyu munsi uracyabikora kuko uri Imana ifite imbaraga iyo uvuze ntiwivuguruza iyo utegetse n'ukuri biraba iyo ukinze nta n'uwakingura kuko uri Imana inyangamugayo twarakubonye mu bakurambere werekanye imbaraga zawe na n'uyu munsi uracyabikora kuko uri Imana ifite imbaraga bizashira amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira 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 amarina n'imiborogo bizashira
je n'inzu yanje tuzakunambaho kuko Dawidi yabikoze yarabinye n'umuterura kwa kuko hari ibyo wamukoreye nanjye ndi byinshi wankoreye kangutaramire mbigushimira ugira neza mana nzima uru rutare nubatseho njye n'inzu yanjye tuzakunambaho kuko Dawidi yabikoze yarabyinye n'umuterura gwa kuko hari ibyo wamukoreye nanjye ni byinshi wankoreye kangutaramire nigushimira ugira neza mana nzima uru rutare nubatseho
bizashira bizashira amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira 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 amarira n'imiborogo bizashira.